Okay, yeah. Awezi convince monkey asali ni tamu shinda ndizi. Of late sijabonga na we kujiwekea kuwa busy. Kuna events kwa life yangu only we uli attend. Bila kukupea shout out ndakuwa na pretend. I mean saini kona wifey ana expect saini kona 3 albums na 6 mixtapes. Fast John 47 au jani 4 second meme flammable petrol station, tulikuwa na echo class moja. Yoni show ni crossover. Sadika likuwa form 3 na mwona crossover. Sa zingine selewe teaching zako na kusau sana. Mza mekawa na mbali kushinda kijana amesimama. Wala uliachia we yako squeeze wana kafani. Wanaongelea kupanda mbegu sijua meanza farming. Hizi zote ni excuse na kimbile utajiri. Ningependa uwe na mimi hata nikitwa kafiri.
I try so hard trying to run things away, but you make
wendo linipea vision, nianzishe kaka empire. Wengi nimewajua, wengi wao wamenitenda. As much as me wana misemo, nafapia vitendo. Bad luck ikikifuata, hata waruita kuvunja meno. Wasimame pale, sababu ni point of no return. Even my closest waliniepa nilifeel ka island. But na wewe, mall on my feet ni talan. Fake friends na kivuli, wana tabia moja. Au toke sa zile, jua yangu imechomoka. Hata kani kupatli kublame, au niwe fool. Uli ni call tuweke mambo safi, iyo juu. Nilikosa ukakosa, but hakuna haja ya fight. Suna jua two wrongs don't make a right. Once family sai sini orphans, but popote mtaenda na wish life poa. Mola baki na mimi hata nikito kafiri.
I've tried so hard trying to run things my way, but you mean
mango amekuwa mgonjwa saini 2 years na skemena ofai kulia. Me shed tears nearly every night, make things right, lakini sita choka. Kayo tunnel ina light, nina nambari za madaktari wakipanga mistari. Utadhani ni ya musikari combo kura na ile do tu wamekula. Inatosha kubai farm ya ile ndondo mi ukula, lakini pesa maua uchungu inaniua. Yo niambia ana lose smile, yeye ndo my hero. Ana lose time pia ame lose kilos. Good ya hii world nasikia itakuwa rewarded. Mungu tafadhali mponye, staki nirudi church sababu nataka favors. Body yangu temple yako, neno nitaibeba. Mola baki na mimi hata wakiniita kafiri.
I try so hard.